Infectious. Racers, racers, racers. GQ, huh? Fabri Knowledge, Fabri Knowledge. I say no way, au kinifa kwenye ulingo radio ndo na chezwa kila time kama jingo hadi trick na zicheza bunja yako shingo, mako dinda, mako stamina kushinda tampingo, what is ball? Kuni face, ulingo ni wana sanda, wana shuka na kupanda neka wachusha anda. Niko hash, niko tough na wabaa kama anda ugenini kuna mechi roma kawavisha sanda. Alepangwa na mpangua kwenye ulingo na mpasua penye utata na tatua moja mbili ni hatua na kuwa kifika hata zungu wanajua mali ubongo mafika dele wana tusumbua kwenye free wana penti kwenye panchi na wafisi kwenye msitu midi pisi all run to my day yeah black yeah black amba tattoo dark nguzo hii mazi pale chini kabla
number one star jingis number four kwangu wataka hello we go ulingoni wana sanda kufesi suja jie zao tunapita here we go I'm a number one star jingis number four kwangu wataka hello we go ulingoni wana sanda kufesi suja jie zao tunapita. Here we go.
Wakali wanajeleza mambo vipi na shemsi. Maneno ya mtaa bado yanejaza tukamusi. Pendo nyonge kamchungu nokata pesa. Madokta machokitaa kuna siona kengeza. Zila insisi uchokozi usakia na bosi bosi. Ni kama freestyle bato mbele anguka we kwa tozi. Rafiki mnafiki vipu mugu mwita jembe. Kwa kuwa na real love na mpaza wade ya kitenge. Temu inavyo kwenda waga na waza vingi. Kuna kitu na kumbuka nikio na mviza dingi. Left aratibu mipango sio ndavo wakiongele. Tell them about it cause of all. Biti kifaga huni nebuwa nepa kimini. So kama sana najua sivaa ni kujamini. Kidogo kutusua wasikaji fana wananuna. Waju mina ikitu kasoka na maisha mbuna. Najua najua na kalibu na tusua. Kwenye lingo kama hivi cheki na buwa zivua.
I'm a number one star jikijis number four. Kwangu wataka hello we go. Ulingoni wana sanda kufesi suja jie zao tunapita. Here we go. I'm a number one star jikijis number four. Kwangu wataka hello we go. Ulingoni wana sanda kufesi suja jie zao tunapita. Here we go. Kama soweto kamata na
watupa segerea makeko.
Na smell it bloody. Bloody kama soweto.